Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
KungoLosihlanu ekuseni kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathele lithuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Sibine sibonga nakubahle nhlapho ukusibusake ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, sibonile kulamaviki andlule ukufa kwenkosi yethu uJesu, saphinde sabona nokuzibonakalisa kwakhe kubafundi bakhe kokuqala nokwesibili andokuba anyuke emlaleni. Namhlanje ke sizobona ke ukuzibonakalisa kwakhe ngokwesithathu kubafundi bakhe futhi. Ake sifunde ke isu lenkosi laphayana ke kuJohn chapter 21. Sicale ke ukufunda kuverse 1. Siqhubeke nayo ke mlaleli, uNkulunkulu akubusise. Johani chapter 21. Siqale ukufunda evesini lokuqala. Emva kwalokho uJesu wabuye wazibonakalisa kubafundi bakhe ngaselwandle lwase Tibira. Wazibonakalisa kanje. Kwakukhona ndawonye oSimon Petro noThomas othiwa uDidimo noNathaniel waseKana laseGalile nabakaZabedewu nabanye ababili kubafundi bakhe. USimon Petro wathi kubo, ngiyakodoba. Bathi kuye, nathi sihamba nawe. Basebephuma bangena emkhunjini. Kepha ngalobo busuku ababambanga lutho. Kuthe sekusa uJesu wayemi ogwini, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kubo, bantwana, aninakho ukudla na? Bamphendula bathi qha. Wayesethi kubo, phonsani inethi ngakwesokunene somkhumbi niza kuthola. Basebephonsa ababe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lowo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, yinkosi. Simon Petro ekuzwa ukuthi yinkosi, wagqoka ngokuba wayehambaze, waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikepe ngokuba bebengekude nenhlabathi, kepha kungathi yizingalo ezingamakhulu amabili, bedonsa inethi linezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo nesinkwa. Kumbula levesi lithi udeka itafula phambi kwezitha zam. UJesu wathi kubo, letane izinhlanzi kwenizibambe manje. Wasuka uSimon Petro walihudulela emhlabathini inethi. Ligcwele izinhlanzi ezinkulu, ziyikhulu namashumi ayisihlanu nantathu noma zingako. Inethi alidabukanga. UJesu wathi kubo, wozani nidle. Kepha akwabakho kuba fundi owaba nesibindi sokumbuza ngokuthi ungubani wena. Bazi ukuthi yiyo inkosi. UJesu weza wathabatha isinkwa wabapha nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi esevukile kwabafileyo. Sekungokwesithathu mlalele uJesu ezibonakalisa kubafundi bakhe evukile ethuneni. Singazike labo abanalowo mqondo ukuthi uJesu usesethuneni. Bese kuba khona ke labo abathi igama lika Jesu kunoba igama nje kwenziwa ukuthi bakhohlise ngalo abantu. Kepha izwi lenkosi lithi sekungokwesithathu azibonakalisa uJesu kubafundi bakhe. Mlaleli, noma sekuthiwani nanoma kungathiwa inhliziyo yalowo muntu ilikhuni okwetshe, kodwa uJesu masazibonakalise okwesithathu, hayi ke nama ngisazi kuloyo muntu ongakholwa even today. Izwi lenkosi lithi ekuzibonakaliseni kwakhe uJesu okwesithathu, abafundi bakhe babedoba izinhlanzi. Izwi lenkosi lithi ke badoba ubusuku bonke ababambanga lutho. IBhayibheli bese lithi ke uJesu ekuzibonakaliseni kwakhe wayesethi kubo, bantwanyana, aninakho ukudla yini? Ngoba sebabambe ubusuku bonke, beshikashike ubusuku bonke, bedoba ubusuku bonke. Izwi lenkosi lalithi ke uPetro futhi wayehambaza, ngamagama wayedoba izinhlanzi ehambaza. Ushuthi kwakunzima ke mlaleli, amadoda athewukele la. Kepha izwi lenkosi lithi uJesu masathi kubo, aninakho ukudla na? na bantwanyana aninakho ukudla na izwi lenkosi lithi ke baphendula bathi cha wayesethi ke phonsana amanethi ngakule hlangothi nizobamba izwi lenkosi lithi ke baphonsa amanethi inethi lagcwala ngendlela yokuthi bahluleka nokulidonsa ngendlela inhlanze beziziningi ngayo uJesu ukhulume kwabakanye bona bashikashike ubusuku bonke izwi lenkosi lithi ke wakhuluma kwabakanye babamba izinhlanzi eziningi nawe empilweni yakho umlaleli vumela uJesu akhulume nempilo yakho zizokushintsha izinto uzamile ukuzivikela ngendlela ozivikela ngayo kwepha kwanhlanga zimuka nomoya usugive up awusazi manje ukuthi kumele uthathe ini uhlanganise nani vumela uJesu akhulume kube kanye empilweni yakho kuzoshintsha kuzoguquka izinto abantu bazomanga ukuthi lo muntu usushintshe ngalendlela futhi lalela kahle mlaleli akakho umthakathi ozoba namandla phezu kwempilo yakho bangaqalekisa baqalekise baphinde baqalekise futhi bathakathe bathakathile baphinde bathakathe futhi baze badinwe uma uJesu ekhulume kwabakanye nempilo yakho elithi izwi lenkosi uma evula amasango akekho umuntu ozowavala nanoma ewavalile akakho umuntu ozowavula futhi ngithi kuwe ekuseni namuhla vumela uJesu akhulume kube kanye empilweni yakho uzobona umehluko mlaleli ngikhuluma nawe nje impilo yami iguqukile ngoba ngamvumela uJesu izimo zingavumi abangani bengavumi kukhona laba ba against na nawe namhlanje ngiyanxusa vumela uJesu akhulume kube kanye empilweni yakho uzobona izinto zishintsha izwi lenkosi lithi wathi bantwanyana aninako ukudla na base bephendula bathi cha bayiphele lithi wayesethi phonsana amanethi ngakule side nizobamba kwaba njalo ke mlaleli ibhayibheli lithi ke lo mfundi uJesu ayemthanda wayesethi kuPetro lo yinkosi ekhuluma mlalelo kubalulekile ukuthi ukwazi ukuhlukanisa amaphimbo ukwazi ukuhlukanisa iphimbo likaJesu nephimbo labantu ngokuba namhlanje abantu badidekile abasazi ukuthi kumele benze balalela onke lamaphimbo kepha lo mfundi uJesu ayemthanda wakwazi ukusho ukuthi lo inkosi abafundi abanye abakwazanga ukubona ukuthi uyinkosi kepha lo ayemthanda uJesu wayesethi ke kuPetro lo inkosi uPetro maceda ukuzwa lawo mazi ukuthi ke inkosi le ekhuluma nathi iBhayibheli lithi wayesegqoka ngenxa ukuthi ke wayehambase mlaleli nawe namhlanje usuzwile ukuthiwa impilo yakho intengentenge usuzwile nokuthiwa umuzi wakho untengentenge usuzwile mlaleli ukuthi ke umuzi wakho udinga uqiniso usuzwile ke nawe mlaleli ukuthiwa ke nawe futhi udinga uqiniso namhlanje kuseni nayi inkosi engaqinisa umuzi wakho kube kanye nayi inkosi engaqinisa impilo yakho kube kanye ngeke uloku phinda phinda uye lena 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 le uzovele uhlale unzinze ezinyaweni zenkosi njengomareya izwi lenkosi ithi ke wahlala ezinyaweni zenkosi njengoPetro laba bafundi ba abanye bemfulathela uJesu uma sathi kulaba bafundi abasele nina nisaleleni waphendula uPetro wathi ke Jesu sizokuyangapi ngokuba amazi okuphila atholakala kuwe nawe namhlanje kuseni uma ungamvumela uJesu akhulume kube kanye empilweni yakho izawuqina uma ungamvumela uJesu akhulume kube kanye ekhayeni lakho izawuqina mlaleli ngakho ke nawe uzosho la mazwi ukuthi Jesu sizokuya ngapi ngokuba amazwi okuphila atholakala kuwe mlaleli ngiyakunxusa vumela uJesu akhulume kube kanye empilweni yakho kuzoguquka izinto ngenxa yesikhathi ngizothatha leli thuba ngiliphinisele kubahle bahle intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.